Mbalule zilinde linde
Westsidemusicblog.net
Chenzo mba Chikondi ndindalama Vama love ndi kulimba Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby Chikondi ndi makwacha Vama love ndi kulimba Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby Chikondi Chikondi Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby Chikondi Chikondi hey, Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby Siku wano zinga kufokese Ndabisa mtima ndi wobonga pweteke Chiko ndi choera ndi machifuna koma ndi mapeza chakuda yeah. Ndi mafuna nkaza nga ndi konde sese Chipenge banja ndi kamuvalike mpete Chiko ndi chaguti satana anza tundi banja sanga konjese hey. Koma ai, ai, sizi makara choncho hey. Kapena ndi kutsoa mwai Ndingo peza nsato ndi mibobo yeah. Wachi yamba nali kuti ya kufuna benzi Wachi wiri na ya kuti ya kufuna renji Wachi tatu anata wati ndifula machenji Ne mwana wa mwono bale ndivuti girenji Chikondi Chikondi Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby Chikondi Chikondi hey, Nowadays ndi makontira kiti Tira kiti oh baby Anyamara kunamitsa magero Magero na okapita mvivero Kodi dikupita kuti Kulibe ali jeni with me Loving you baby commitment Chikonde chatu chinga kale different Ndika kupereke kumakoro Akati dalise agogo hey. Nifuna love yako Sinfuna chuma chako Ndipa sebe pure love Chikondi chiza kala ndi mpamvu oh. Nifuna love yako Sinfuna chuma chako Ndipa sebe pure love Chikondi chiza kala ndi mpamvu oh. Chikondi Chikondi Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby Chikondi Chikondi hey, Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby Chikondi ndindala Vama love ndi kulimba Nowadays ndi makontira kiti Kontira kiti oh baby hey. Chikondi ndi makwacha Vama love ndi kulimba Nowadays ndi makontira kiti Kontira
Downloaded
kiti
from
oh baby
Westsidemusicblog.net
Chenzo mbale Hey